Tunapishana kama masikio, moja kushoto lingine kulia, mwenzangu kumbio. Ninawaza kujenga, unawaza kushindana, minawaza kupenda, kiburi si maungwana. I choose you every day and night, I still wish everything goes right. Jeuli ya kwina nyobo size, oh my love, oh my love. I choose you every day and night, I still wish everything goes right. Julia Quinn and you.